ya machoma na so kila kitu ni juacho. Nipo kitambo na nayona tuwa yo mambo. Binamu show me some love. Binamu ndo jina la mchezo. Nyama choma na so kila kitu ni juacho. Nipo kiambo na nayona tuwa yo mambo. Binamu show me some love. Binamu ndo jina la mchezo. When I walk I'm a champion, talk I'm a champion. Watu wangu wa East wanafam kwa mini don. Mwenye mbinu za medani na miaka mingi jeshini. I'm the one man army, the one man army. Hini almasi mchangani, sema tu sijastukiwa. Mgodi unautembea wajingo na shindwa kuelewa. Usiseme na juu, hata uswazi nafagiliwa. So kinite brother many, watu watashindwa kuelewa.
I get to carry.
Okay, okay,
this right, baby right.
In the Mac.
Kulia kusuli na maisha mare first
class. Kulia ndapo nawe upo. Kilo na ndapo ni vituko. Sasa sema kama unataka manage toi ao comme on attaque tu avec canada da
ma comme na his midomo yako iko wetu na tamani unikisu gani mimi mbesa na mimi nitakudis come tell me nigga please
easy sasa niko star easy
wanya mwezi japo tumezalatize
sasa ndaze mwanza kwetu unanipenda
moja kwa moja binti cha kulemba
na kuna kicheche
kwanza kombo
uonekane mapepe
I want to some song
na ukiona botembea na said ukiniangalia
ni wasi unanzimia
shauri na kuniambia
mchana unaumia
na usiku nalia
kija kwangu na nchunia
vipi unategemea
sipo naambia ni nini unategemea
unanitege
wana niku ipuwa
zimenipenda
wana kifo kipuwa zimenitege
wana
niku ipuwa zimenipenda wana kifo kipuwa
zimenipenda wana ustias mama josema usijithisumie zaidi josema
unajipa pressure za bure bisele kuchele
kakitoto cha shule adabu za kale mbele
Unawasapendwa na mimi
au woga unashindwa usema una nini
usotume machizo wangu
nitaka kwa masikio yangu
hata ukisema dharani
na hili siponi changa
dhumuni nikushushe wasi
wasi
kigugumizi kujikwasa sabasi
gombane na sister ukadha ni mabu ya kusema una sita unajipa tabu
niniona unang'ata lips
auma
na macho yanazimika
unauma
jana na mimi na shimo hisia zako azima jambi kabla wajomba wenzako
Step kulia
na kupa muda wongei
na fast wache kulia
unanitega
kwa topi za ushika mabega
na bado na mani tuta nitega
mitendo kama sivioni na bado tunakumwaga
kama lafuzi za pwani tutafuta mtoto kitanga
na kupa na fast ya kulonga unaogopa
nikiondoka nyuma unachonga
unaroboga
kama maneno siya spiki chwani haini bi
haini ji kuka uji tupeke haini bi haivudi
siseme na mwili sema na mimi
Kwa sivizi mii maneno niteka mimi
Unanitege Kona miku ipuwazi unanipenda Kona kifo ipuwazi unanitege Kona miku ipuwazi unanipenda Kona kifo ipuwazi
unanipenda You actually think I want you?
Of course Machikani
Nalo
Nimekubali
sasa nataka ni uterangia chisu